Hei tikaruake i te tarina. E whai ake nei ko ngā pūro no kōrero o te wā.
Mauri orai ngā iwi e whakarungo mai nā ki e nei ko hinga kōrero mō te rohe o te waiariki. Mō te moana a toi mā wātea ko kahi Stephen Stanley. He pakanga nui mō ngā taone iti i tērā te whakakore i te hia hia ki te whakatū toa Waipiro. Whakamihiana a te whare wānanga o Awanui Ārangi i tētahi tau tōhito o te reo irirangi. Kia ora. He pakanga nui mō tētahi wahine tērā te whakakore ake i te hia hia ki te whakatū toa Waipiro anō ki Murupara. Kai te rongo a Mem Jenna i ngā taumahatanga o te whakakore i te hia hia kia tū he toa Waipiro anō ki roto o Murupara. I te mea i te tuki ia, i te pakitara i ngā whakatakoto ia i ngā raru o tētahi toa Waipiro anō. Hei tā Mem Jenna o Murupara kua whakatōpū ia i te hapori mō ngā hīkoi kua ārahi ia i ētahi poro tū. Heo ia nō te tū ki mua i te kaunihera ārohe i rongo a Mem Jenna i te whakawehi. Hei tā Mem Jenna, ko te taha ki ngā tono kāre i te pai, i te mea ko ngā whakahaere ngā kāre i te awhi i ngā hapori, o tira i ngā whānau whakarairai. Hei tā Mem Jenna, ko te raruke ko ngā kōrero, ngā taumahatanga o te Waipiro o te waranga ki ngā whānau, kai te whakatahangia. Hei tā Mem Jenna, ahakoa i whakatakotoria ngā kōrero a ngā whānau, e pāna ki ngā hēnga kua rongo nei rātou mai te waranga, mai te Waipiro, ka whakatahangia tonutia, ka kīia kāre o nahua. Heo i anō, hei tā Mem Jenna anō e manako ana ka ngahoro taua pakitara mā tētahi rangahau a iwi mō te toru tau, ki te rangahau i te whānuitanga o ngā hē ki ngā hapori mā te mātauranga Māori. He tau tō hito o te ao reo irirangi a he pauako ki te whare wānanga o Awanui Ārangi. Whakanui ana te whare wānanga o Awanui Ārangi i te pauako o te kura pāpāho o te motu Kim Adamson mo tana tohu i te tohu tāonga reo irirangi o Aotearoa. I whakanuia a Kim Adamson e te tohu reo irirangi o Aotearoa mō na tāpaitanga hirahira ki te reo irirangi. He mea hirahira tēnei mō te whare wānanga o Awanui Ārangi i nā hoki ku ngā pūkenga, ngā whēako kai a Kim Adamson ka rangona ki te whare wānanga. Hei tā Wiremu Dawati, kai whakahāre matua o te whare wānanga o Awanui Ārangi, he hōnore nui tēnei mō te whare wānanga ki te whai i ngā mōhiotanga i ngā whēako a Kim Adamson mō te tohu reo irirangi. Hei tā te kai whakahāre matua anō e whakanui ana te whare wānanga i te hōnore nui kia Kim Adamson me te whakamihi anō o te whare wānanga i a Kim Adamson mō ōna tāpaitanga ki te reo irirangi putanoa i te motu.
E te iwi e whai ake nei ko ngā kōrero hākinakina.
Ki te whitupōro, te whakatātai Tai Mitchell, ko te puke ngā toa me te kai pupuri i te hīra Tai Mitchell mō tēnei tau 2021. I pīti rātou i te kapa o te taha uru o tauranga 2016 ki te 2022. Ki te taonga Bill Murray i toa a Karatia, i pīti rātou i te kapa o te taha rāwhiti o tauranga 2019 ki te 2029. O tira tētahi ka titia ki ngā puka hītori o te Tai Mitchell arā ko te angi tū o te tōna mana te kau a ngā kōtiro. I te mutunga iho i pīti te kapa kōtiro kōura o Rotorua i te kapa kōtiro o te puke rua te kau ki te te kau. Ka te ake rai ngā iwi ko i nei ngā kohinga kōrero me ngā kōrero hākinakina mō te rohe o te waiariki mō te moana ātoi mā wātea ko kahi Stephen Stanley. Kia ora.